Mi namba sela media. Namba sela media.
Hivi ni kweli huni miswe? Mazima mi umeni delete. Maswali mengi na jili quest. Wapi mefeli nisahishe? Tell me how, tell me now. Sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now. Mwizako na pagawa. File mapenzi ya nakabako. Tozi jikaza kikomando. Wante moja na numero. I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie. Nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie. Nitumie, nijisikie. Tukate akaka distance. Tufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa fresh. So God aka blessi. Tukaonana.
Chana flesha, kutuwa na mok. Usiku silali, usingizi wangu siumeondoka. Hivo fanya sija penta, toko umeondoka. Na shanga, kani mauna bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba? Ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi, siunge sema nge mchinja. Nilikuwa natembea na wewe, umerikimbi. Waga mkoro wako shata, umeanza kulia. Baby ataki powerful, anaeza kauna kinya. Eh, asa why, mina we, tusije, tukaonana.